Mopawa.
Kalimani na Chester.
Uyo. Mopawa. Salamu baina masasi. Babu kikubu wende. Exclusive. Zami Chester.
Ala li choisi andi.
Potential, we'll show you what's your money.